Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Hedi be on e jam on e korko e ngoni alal bari sappo e jitti lewru mars 2026 Ousmane Nial buddo kabaruji don mi jire to goggi jan e to sappo e jeego yande da rew silima sappo e jitti dogo daraji juldandu gonda wattu joni o hakkunde sottugol nay jafina di cogu e lanilaji goddi yimbe ana gonde imma daraji fay e tawde tida laaji goddudi zoom sirdu min kalan hala al haliji juldandu no wori do bamako do yambireji ana jie tatteji fuule de handeji di fay se tawa wolita ka tafan nyande nyande de juldande ndu watte yirin sembe kabaruji kikida ko bismillah mo hada studio tamani yamber sappo e jette berde sottugol nay jafina de cioggu fuddi nyande talataare sappo e jetti lewru mars ndu le terrain chaba lafia bugule ko menay bo bamako sini julabe kolitiwide jafini cioggudi di hokkude ujinaji debe sappo yaade ujinaji temedere soddobe yogabe e hakkilo mu ben cioggudi di ana tidi le o wattu julde sita sidibe yotteke le gal galbal anni ko hebani en
le nukku noddeteɗo Chabat terrain le dene lafia bugu nayi heƴa on nukku sanne honne duɓ ƴaɓɓide noon le on nukku goto cottoɓe dabaji holliti wi dawan coggu mum ana serti coggan yoga ana teddi yogade tedda e majji le wi kanko Aba Barema Ba goto cotto dabaji o holliti wi neɗɗo ana yeeye ɓamde ujunaji deɓe sappo fotar ujunaji temedere le hitan hikka
dabaji kewali hikka coggu an fuɗɗire ujunaji deɓe sappo maya fa ujunaji hemre on timmoyta ko sabbi noon mobilaji ngala ko wadda nayiɗi ana goɗɗi to iwata gansoal wala mobilaji keɓataki mobilaji antiɗi nayiɗi du antiɗi to cotte to fala se sa codannoɗo nayi temedere tan hikka wara codan nayi deɓe ma deɓe sappo
haqqilleji codoɓe dabaji ana serti hen sanne so yoga holliti coggu mum dabaji ana tiiɗi sanne yogade holliti sooda tew junggo buusi hen ana ɓurɗum sooda nagge hirsa ne hitani hikka rownen mi heeɓi nayi mawɗi ɗi ƴaɓɓaki ujunaji capanɗe jetti ga hikka ɗi fof ana yeeye fa ujunaji temedere nogayi mina koye pamaroyi ɓe kalte wada ujunaji capanɗe jetti ma ko ɓurɗum coggu dabaji hikka ana tiiɗi sanne ɓuuri duɓ ƴaɓɓide fou saabu hunde fof komin lamdi soɓe wiya amen ujunaji temedere ni ɓe wiya amen ujunaji capanɗe jetti
500 400
lewi hooreɓe galɓe ɓe hollitiwi ɓugol coggu dabaji ɗin ana ɓilide kulle ɗiɗi gomu lafe deƴere ko matte le nokkuji to dabaji soggete toon kay tiɗalla heɓde mobilaji waddude dabaji le gelle mawɗe ɗen
laninaji juldano ana jiiya tatteji fuule leydi meɗen ndi so tawaɗo bamako ɗo so tawa le kedde leydi ndi fay e tawede yoɓeteɓe lewru keeɓa joddiji muɓɓen tiɗallaji gurdam e keɓal himɓe ana gondi e wadde bawɗe muɓɓen fuufa juulira dow ndimako keɗɗe ko ɓe himɓe bamako yogaɓe kañum e sigu fa tadde tumbutu ko mbi Moussa Agma ha dow faccitago sita sidiɓe
enen le hakkunere lewru haala juɗɗi wawa haalede nafe kalis an e jamaren lewru watunnu mi ñaami kalis mum fa timmi nu lewru kalis muɗum heeɓa ka tofon meɗo somo lene julle jaati gawana hono duɓ ƴaɓɓiɗe noon saabu kulle ɗin fo weltin watti joni sukaɓe ko hewmu en heɓde kadle tan sugullaji mumen ñowoɓen baddata haala hongo mumen caggal muɗum ndu kulle ɗin fof ana tiiɗi watti joni meɗo yetta Allah sukaɓe tan heeɓe kadle mumen timmi lene julle gami maati kulle ɗin tiiɗi hikka fo walla seeɗan ɓuuri rawne
jironde manna haydi ka fek jiro haydi hinsaka shondu
yimɓe na en joini talki muɓɓen fa dawrana ballon mali ɗoni fédération malien de football e leyrunde meɗen afrique ndedu wonko wayliti dow kan 2025 kaf teti sénégal coupe o hokkude maroc caggal tiɗal gaɗɗo ñande timmode nden hono wodi sita sidiɓe
cuɓagol hoorejo fédération malien de football golleji muɗum fuɗɗi yimɓe nayon wongu yaltin koye mumen miniɓe natade amir en newalle fédération malien de football hono kawnodirteɗo mahasou entretirteɗo baba sisé président fc malikoura badra ali keita goto ando kabaru haro calli fattade journaliste amadou mahmane sango e dieneba diallo goto jagabulu en rewɓe leydi mali kanko tawon debbo leɓɓe candidat en kabaru ɗi wotigaji fou talki muɗum han bildade ɗo e noga joni lewru marsinu woti en jaata an hana waɗede le sappo e jeego lewru avril darto nunu caggal muɗum walla ko noddete confédération africaine de foot holliti caggal yamiroto hooreɓe nayi walle ɓe hokki maro coupe kan 2025 e caggane jagabule en leydi sénégal yaltile terrain o ñande pirde bola hokkude kam gal leydi maroc caggan ko maroc heɓe penalti soɓe murti ɗum sabimbini so walle kaf ɓami sariyaji holliti wi leydi sénégal ni wonko piya ɓikko tatoy nde final o kan ga hooreɓe jagabule en leydi sénégal ɗum woni fédération mabɓe holliti kan e jaɓinayyi o série ɓamaɗo to kaf o ɓe holliti mi wano waɗa jukkugoji le nokku noddeteɗo tribunal arbitral du sport
Studio 80 tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
do bamako do alalbar hande alhali julde woni ko wodi faysa tawa tafona lewrundu yaka le ngendidi doga daraji mudon nangodi hono wori sitisidibe
ana tinna do yaltale genni hanen waside dabaj ana yire yire tatteji fu le motoji katakataniji fatale mobilaji di fu ana loni ne iji amina jati jullene yo jangonno yimbe ko hejati kawrenteni kalsumen sori ne mun kirsitedi firugoji mabbe du noto fa laabi ga yoga ana muynti fa hanen be jebe hirsde dabamen tohon wi doma fa hollite wi lewrunji ama ga gidda musa kango ka o wi hune water tan sabotoma anta jangon julle watti fu so yi le golidirare INPS ne iji kirsama ton tewdi pecchama kango on wa gomde ne jati julle ne jangon ga milode suni julen jula ka jango alkamsare hono tebbini watta ga menengele galla amen mayga zara holliti wi julle jula ma jango yo jula ka yo kango ka temma ko bonta
sagirab do kadude e kabaru kikida ko kedde heda do sel yewtinde waran jukininde
ender sariaji kesi jukirte di mali pamadi e lewru decembre hitane ujunaje didi nogase nay to be kese wattama hen fase mina torlaji batteedi e yimbe kamaru no be gordi de do to be kese fawi ko e lelda de rewbe wajibu wajibingol be dum ina hada e windade temettati nogase jeedidi to bere arande na hollita e der mun wiide lelda de rewbe wajibu ina hada nangado e dum fof jukirte kaso dubi nogas odo message iwri ko avocat sans frontières lady canada do projet mo noddirte do jupax kokudo musakaaji di yu affaire mondial lady canada
les cercle kenyeba golle damaji ana jogi sembe sanne ultama wiade dun lati sababu ono bongol jande sukabe hewbe dun wattoraji do jandeji mu ben bali societe civile e holliti wiade ko buri sukabe le temedro fugo buri chapan en jettun wonno yoppobe jande le kol yaade golloide le damaji dun ko wembi be sanne dun ko bonata jande sukabe woni kambe bali humni be hakkeji sukabe fa beedede den fam anni jantore de fatiya tarawani no jabbinonde do ngarteten do mu
mide nokku goto to kangi itete nguddi do gallora ne kiloji joyi Boubacar Sissoko e hayajole on do nokku o wi kangi o wala tewtude dom sabo jiddo latade kanko do hono gidira e makko
nanana ko nyogonde
ko ngarmi do joni ana war hono hakke yontere ni mi yoppi ekol taw classe njatto bo gonnomi mi fuddi hebude seeda seeda mi milabi hebude mindo hono gidira ban kibiri ni lebbi seeda tiagal ko mi ngari le on nokku kangi itete goto goto amen fu wirfi dege ko buri millionji chapande nay
le wi ardo en jandele nokku o yimbe ko doganta yigaji di ko yo farati mawdo edo jande le region o Cheikh Oumar Kamara koto el academy d'enseignement le nokko o holiti min samudum san fewde e majjum lebe mako hewbe jokolbe subami fa hebi bakitam salato jande yahale damaji to
les apprenants
sukabe hewbe ndogata yade le den nokkuje sabe an jebandira mudun ananja ton en wakate gote tan je kebi kalsi fa hewi en bonna jande sukabe yogabe battan le leedine wawa yaade tiagal jande sukabe
la relève de demain
pelle rewbe le gombe le on do nokku kany en du suude metti mu en fi fewde e majjum lewi janaba dansogo lamido fedde kafo le nokko o on do golle mo gondi wadde jom o kutteje mawdi ana way matare mudum bangal cellal neddaku fayato politique
ciyadu dem sam golle damaje mo ena sukabe yogabe mabbe ena ba hebude nyawuji ton en fa yogabe jati ana jawta ana hani sarabe ngattan hakkilo battane sukabe darano yalla ana jangale kon
bala societe civile nokko o ganyu ko holiti wiide ana wondi jokitaade imadaraji de waifu fa dum heba yarde tiagal ardu mabbe o do woni mamadum fa kuyati holiti wiide le damaji to himbe hewbe majjata
education priority
sugabe yogabe ngari do handen a tawan anda fi hoto njata wala fu do jippo tidala mudun ana wodi ko buri fu bonde kasene yogabe a tawan latto yarobe doroguji
alacha
fewde hebol sembe on do golle lamu leji ndi ana han ko daro ko woni darde mudum mamadu konate kedaro sodo ministre kuma ni do rewobe suka faye to galleji wi won faba mun yamo be gondi wadde fewde suka be jaltube ecole be
a la projet de la
sini l'ecole barke uditade won suka be men janginata e la kanyude na jali gure de jangina suka be warobe gulde le damaje de pamina dum ben kuteji gondi do golle mudon e pamina be en tino jande l'ecole buri yogabe mabbe be dubmo jabbe be ndara yalla ana jabba bantude jande yogabe den jangin dum ben hakke lebbi jeego min gattata dum ben e l'ecole
placé dans les écoles
kenye bato kanye o an foda san hayabe gombe tombe nga ardibe nokko o holiti wiide tewtude kanyi hana fei ko bonna jande neddo do woni ko fati yatara hebani sijo tamani wakatno wonno kenye bato